It's a great combination. Lupex presentation.
Lupex Productions.
Kenijo. The DJ.
Starboy, I see you right there.
1 hour. Get Kupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Get Kupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Get Kupela the 1 hour. Chonchong kanye pachiche mwikona kupa. 1 hour. 1 hour. Chonchong kanye pachiche mwikona kupa.
1 hour.
Yes. Naliva crazy. Kwati dande crazy. I need a master. Kwati finish master. Kulantu ishika mami. No kulanda vevimbi. Muli webo mami. Nali sanga the future. Kwati PJ the future. The future.
The future.
Wila tu ishika mami. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes, 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes, 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Chonchon kanye pachiche mwikona kupa. 1 hour. 1 hour. Chonchon kanye pachiche mwikona kupa.
1 hour.
Kampeni nalipuisha. Komuti magobe. Nefitenge nakupela. Nama pedo nakupela. Nama love nakupela. Nomba webo mami. Ula nkwishika mami. Apa nomba iwe. Mvotelako.
Mvotelako.
Naina winenzo nte pofe.
Yes.
1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Uchonchon kanye pachite mwiko na kupa. 1 hour. 1 hour. Uchonchon kanye pachite mwiko na kupa. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Yes. 1 hour. Ndekupela the 1 hour. Uchonchon kanye pachite mwiko na kupa. 1 hour. 1 hour. Chonchon kanye pachite mwiko na kupa.
1 hour.
It is what it is. Lupex Kenijo, the teacher on duty.